Vic Twende.
Black Market Records. Badness.
Damo. Nice to pick a shot, to vibe. Chromey caught up, you need Tamu. Tamu. Tamu.
Yeah.
Tamu.
Yeah, yeah. One, wario maper, ni mrembo, mwite ni Jaber, ni Tamu. Ni caress, shot, usi take excess. Nasi million se ku take excess. Green, wacha ni confess.
Na ice, tuna gin ice to pick a shot. Dubai, Chromey got up to ni jamu.
Shots ni tamu leo tuna chess mautamu bashi mikro utamu
papa pari papa kishika mzinga tunaikata tunasaka tunasakata ni tamu we got gin and more sing along we got gin and more sing along
tuna gin na ice tuna gin ice to pick your shots to vibe. Chromey got up, you need Tamu. 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 Tamu.
Ayayaya. Napiga vikombe, sitaki ni chome, sitaki ni lewe, juni tam 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 tam. Sio nyumbela na sinzia, ndio nazidi ya gizia. Waita leta disia juni
tam 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 tam.
Sina stress kibao, na mapesa kibao. Siendi kulala kwao, na kunywa pombe za ujuni.
Tuko na gin, na ice. Tuna gin ice to pick your shots, to vibe. Chromey got up juni tamu.